kandi ko we a tabasha kwikiza
usigijuru naba marayika bayimbaga uremera urumanuka kugira ngo
wowe watanze byose ngo tubeho.